من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فمتلزا الله تبارك وتعالى فمويبزا وبيبينجري من جبياتوا فمويبزا تشينجري تسينغبيونا غتيكت بينينو yatusiimira omutonzi waffe yatugamba nti waradhitu lakum lislaama diina mbasiimidde obusiraamu ye ddiini yammwe nabagamba nti bw'oba oyagala okimanya siriikirirangamu singa tewali musiraamu embeera yandibadde etya tunuulira bapita abo ku makubo ba jjooni ng'agudde mu kitaba ne walaji batunuulire mu mbeera ze babeeramu obulamu bwabwe olabe oba kuba Peetero obulamu bwalibadde buty obwo obwo tafaayo naku byalya n'omusanga n'alya kino balya kino alyawo ku mudaala ne bamutemera embizi n'alya tebafaayo tebalina halaali haramu byonna obulamu bwe butyo akiyengera Allah kiyatuwa kinene kimwebaza b'ebitiibwa tumusabe Allah wafa kitukuumire tumusinkane nga tukirina bwe tunatandika twongera okubakulisaayo mu darusi yaffe ey'ebusega darusi ya Umma House weekend yewedde tetwabaddewo obutereevu naye nga twabadde tugoberera alhamdulillah abasiraamu bonna abavudde gye bavudde ne bajja mu darusi yaffe eyo okusoma eddiini yaabwe n'okukulaakulanya eddiini yaabwe fallahumma laka alhamdu ekyengera kinene tusaba Allah tukuumire embeera efaananako bwetyo n'okutuula nga tusoma eddiini yaffe ennaku ntono ezibulayo twongera kubayita mu darusu ey'e Masaka biidhinillah ennaku wano mbadde nzitunuuliranga mu butuufu ntono ddala ebula ennaku kumi tujjako olwaleero ebula ennaku mwenda tugenda kubeera Masaka ennaku ssatu kumi na mwenda abiri n'abiri mu lumu mujje insha Allah tusome enzikiriza n'abakyasobola okukwasizaako bwetaavu bukyaliwo mu nsonga ez'enjawulo biizini subhanahu wa ta'ala nga bwe tuzze tubagamba tugenda kuba n'abasomesa abasukka amakumi abiri era bwe twogera kati abasomesa abasukka amakumi abiri bamaze n'okufuna emisomo buli omu omusomo gwagenda otujjukiza ogukwata ku nzikiriza bali mu kweteekateeka ebbanga lino nga batuteekerateekera emisomo egy'enzikiriza tweteeketeeke naffe tugende tusome enzikiriza tuli mu kitabo ekiyitibwa Fadhlul Islam ekya Sheikh Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala tugenda mu mulyango ogusembayo babu at-tahdhir min al-bid'a omulyango ogw'okutwewaza bid'a nabagamba nti insha Allah bwetumalako ekitabo kino tetunnakwata kitabo kirala, ngenda gaziwamukko mu misomo gya bida. Bida kyeki era mulwetya? Nga tumazeko ensonga eno tugenda giwa misomo ng'ebiri oba esatu insha Allah, kitabo tubeere nga tukimazeeko. Bwe tukimalako tugenda kuddayo, kuba oluusi abamu nabaga batera okuvumirira abo boogera bida, tebamanyi na buli kimu bida, bida nabo bennyini bida, n'emmotoka bida, n'emizindalo bida, n'amasimu n'ebityo bye boogera. Kati twetaagira ddala tunyonyole bida, tubalage bida kyeki, zatandika zodi zitya, nabbi yali atya ku kuzoogerako, byonna insha Allah waliwo emisomo gye nkuŋŋaanya mu bitabo ebiwerako. Bwe tunaamala ekitabo kino nga tetunnalonda kirala, tugenda kusooka tufune emisomo egyo giva mu bitabo eby'enjawulo nga gikwata ku nsonga ya bida n'okugitangaza umma, kubanga ne nabbi yagifangako buli khutba ng'ayogera ku bida. Wakullu bidaatin dalala, kiki ekyo nabbi kyeyogerangako buli khutba n'amyuka n'okumyuka amaaso? Kiki ekyo? Umma yeetaaga okukitegeera mu bugazi ibini subhanahu wa ta'ala. Naye omulyango sheekhu gwe yasembyayo baabu tahdhiri min albida, ekitabo kino kyogera ku birungi by'obusiraamu. Sheekhu bw'abadde akifundikira gwe guno omulyango gw'afundikidde nago, kakwate kaliwa muzze mukalaba nga tukakuwonako nti agenda kukulaga nti byonna ebirungi bye tuzze twogera okuva bwe twatandika ekitabo. Emisomo egikuŋŋaanyizibwa ndoza gigenda mu nsanvu gye tutudde nga twogera ekitabo kino. Abaganda ffe bagikuŋŋaanya gyonna giringa mu nsanvu oba n'okusoba oba mu nkaagamu. Gyonna ebyo bye tulabye nga sheekhu atulaga ebyo byonna ebirungi toyinza kubifuna ng'oli mu bida. Kyovolaba ekitabo ekyogera ku birungi by'obusiraamu akifundikidde yeewaza umma okuzuula okugwa mu bida. Baabu attahdhiri min albidai, omulyango ogw'okwewaza abantu, okwewaza umma okugwa mu bida. Nja kozesa nnyo bida okwongera kigaziyo kijjayo mu musomo gwaffe guli insha Allah, ogw'okutulambulira bida kyeki, ziteekulwamu teziteekulwamu, byonna bijja kujja mu layini eyo insha Allah. Kakati sheekhe bwati wafundikidde ekitabo kino ng'agenda kuleetera obujulizi ku nsonga eyo, nabbi yennyini umma eno yagyewazaako bida. Ekigambo kino yakiyitiriza nnyo, temugenda mu bida, yakyogerangako ye nabbi. Oba kitandise leero ebyo sheekhe obujulizi agenda bukuwa mu mulyango guno gwagenda okufundikira nagwo ekitabo kino ekirungi. Kino kye kimu ku bitabo ebirungi era ekikulaga obulungi bwakyo nti abamanyi bangi abanene baakivunula. Amanyi baffe bomanyi abanene mu umma okuva sheekhe we yakiwandiika baakivunula. Waliwo okuvunula okulungi okw'ekitabo kino okwa mukadde waffe sheekhe mufti alimaamu Abdullah Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah yakivunula, alimaamu ibn Uthaymin rahimahullah naye yakivunula, mufti aliko kati sheekhe Abdul Aziz Ali Sheikh naye yakivunula, sheekhe waffe omulungi Madina sheekhe Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badri naye yakituvunulira emirundi egiwerako, hafidhahullah tabarak wa ta'ala. N'abamanyi bangi okulaga obukulu bwakyo nti amanyi bangi bazze bakivunulira umma olw'omugaso gwakyo munene eri umma. Kati ekitabo kino ekirungi sheekhe yakifundikira n'omulyango guno ng'ayagala kukulaga obubi bwa bida n'akabenje eri umma, nga bida emu bwetise ng'ejjamu umma eyinza n'okuviirako umma okuzikirira, ne mubeera mu mitawaana, bano ne battibwa, bano ne basibwa, bano ne batulugunyizibwa. Naye nga kyava ku ki? Oluusi abantu kye bayinza okutwalanga ekya bulijjo nga bagamba la tulina ensonga ennene, ne wavaayo aboogera ku bida ne bagamba babadde ki? Umma erina emitawaana, tulina kino, ate bo bali mu bida bida. Ne balowooza nti umma eyinza okuwona ng'eri mu bida. Umma esobola okufuna emitawaana, ne mukaaba, ne muttibwa, ne mutulugunyizibwa, naye ng'ensonga evaawa bida abantu nga tebazifuddeeko. Kati sheekhe kyavudde atungira omulyango guno omunene ng'afundikira ekitabo kino ekirungi, omulyango ogw'okwewaza bida. Bida bw'ejja mu umma kiba kibi, muyinza mwenna okufuna emitawaana eminene. Kasita muva bwe muti ku nkola ya nnabbi, ebidira byebyo mumanya abebiki waluwe kyatuukawo basahaba baava ku kiragiro eki kimu mu biragiro bya nabbi nga bali tuwanguddwa mbeera ki temuvaawo bwe baalabanga eminyago gikuŋŋanyizibwa eno olutalo ne bavaayo ne badduka allah n'abagerera ne battibwa era abawera nsanvu baabaziikaawo era n'abagenda kati e madiina babatoolera ku salaamu n'okubasabirako n'okubasabirako so si okubasaba ng'ebibinja ebyabula abagenda wate ku mputaana ezo ne bakulukusa maziga nga basaba abali mu ntaana nedda bagenda ne babasabirako naye babatoolera ku salaamu nsanvu awo mu basahaba balungi abaali abanywevu naye baba yali ensonga ekyo addiini nti embeera yaayo ebambi umma esobola oyita mu mitawaana eminene egitagambika olwa bidaa ebeezuulibwa mu ddiini ya allah tabaraka wa taala era bidaa nga tetunnagiyingira erigigaziya kwe kusinza allah n'ekyo kyatakugamba tokiyinaako obujulizi mu qur'ani mu sunna gwe n'okikola n'okirungiya n'okiraba nga ddiini wassalaamu tubagambye nti sheeka okuleeta omulyango guno ng'ayagala kulaga umma nti ebirungi byonna ebyobusiraamu bye boogerako buli oboogera ebirungi by'obusiraamu tyomusiraamu afuna kino nga gwe oli mu bida teweeteekamu bwe boogera ku birungi nti akoze kino ne kino allah amuwa kino gwe ali mu bida teweeteekamu kasi tomanya nti bida zoyingiddemu boogera ku birungi abantu bye bafuna nga balya dda kutwetegekera ramadaani boogera ku birungi bye bakola nga abantu bagenda osiibuluka bw'oba oli mu bidaa gwe kyoweeteekamu anti bannabidaa balina ebintu nti bye bakola okuddaaku ne balaamiriza nawaitu kati gwe obulungi bwa ddaaku bwejjeemu bwowulira ahadisi ze basoma eziraga ebirungi omuntu abya ddaaku byafuna gwe wejjeemu mu kusiibuluka empeera eziryawo omuntu bo balina ebintu nti bye basiibulukirako edduwa zibabeeramu awarwa nga wejjamu kasi tomanya nti ozudde mu ddiini atemba gwokola mu ddiini ebirungi byonna gwe wejjeemu bwe bahijja man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuk gwe n'omanya nti eyiyo bidaa gweogenda okukolera ku kaaba katemba ebyo ebirungi bya hijja wejjeemu teweeteekamu bw'owulira nga basoma ahadisi ezo ennene man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuk akola hijja kulwa allah n'atayonoona teweeteekamu ng'ogenda kgenda ku kaaba odde mu katemba oyo gwe babeeramu mu dduwa ezakatemba ku kaaba kwennyini ne mu bifo eb'enjawulo gwewejjeemu mu kusaba allah obulungi bw'edduwa ze tusaba allah gwebodda mu dduwa ezo ez'amakumi anaani wejjeemu tobulina obwo obulungi ne ibadaati endala zonna ennene ettalawuya obulungi bwayo mwoyimbirira mu ramadaani bwodda muzaabannakatemba gwewejjeemu ezo ze basaala ngeno bwe bayimba ashhadu an la ilaha illa allah maloko oli gonna ne gade abo nga bo bejjamu tebalimu mu bulungi obwo nabbi bwayogera alaihi salatu wassalaamu ithan obulungi bwonna obw'eddiini omuntu azuula mu ddiini tabulina kyavudde sheekha akuleetera omulyango guno mu kitabo ekyogera ku birungi eby'obusiraamu bw'oba oyagala ebirungi eby'obusiraamu bifune ng'okola ebyo allah bye yakulagira ng'okola ebyo omubaka bye yasomesa alaihi salatu wassalaamu omubaka bye yajja nabyo kubeena eddiini allah teyagirekera buli omu akola ebyayagala la yatuma omubaka atulungamye buli kimu kyonna nga allah bwakyagala naye mbagamba nti bo bannabida ekyo baakigaana baasalawo allah bamukake nti ne bino obyagala yajja n'atuma omubaka n'atubuulira byonna allah byayagala essala nga bwagyagala bwebadduwa olina kusaba otya allah buli kimu kyonna allah n'akitubuulira era nabbi agenda okufa nga eddiini ejjudde alyawuma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum lislaama diina abazuuzi mu ddiini bo ne bagaana edda tejjulanga n'amawuledi nayo ddiini era ne bagateeka mu ddiini n'obagambako ne bayomba ne batakoma ogo n'amaddagambogo nayo ddiini olubagambako buzibu ki allah abyagala ne bamukaka alina ojyagala ayagala tayagala mawuledi alina ojyagala maddagambogo nabagamba nti abantu abo beewunyisa
era bw'oba ggwe omuntu ng'oyo ekyokulabirako kyenabawa kya woteeri n'ogenda mu woteeri n'otuula n'otumya omwana w'emmere n'omuganja kulya omuceere ndeetera omuceere n'ennyama ye n'agenda n'aleeta ekyennyanja neki n'akalo ti bwabituusa n'omuganda kutumya omuceere na nnyama n'agaa bino olyagala nabyo birye kati gwe omukolera kyoyo oluusi bwe ziba zivaako mangu akaloke oyinza okukamukuba kofeesi kuba kyoyagala okikoze ki okimubuulidde akitegedde ate yagagamba ne bino obyagala ondeetereyo ne ku butunda ogenda obukulyo nga alesa ekifa kya soda naye omwagala nakutumye butunda gwe bwoba gwe omusasula kakati goloza Allah nasasula bannabbida abamumanyire okusinga ne kwoyo gw'olabye yababuulira eddiini nabbi n'amala emyaka 23 ng'ababuulira eddiini nga Allah bw'agyagala n'ababuulira buli kimu bannaye wano Allah ayagala kino wana emyaka egyo gyonna 23 ng'ali ku ekyo n'afa n'alekanga eddiini aginyonyodde buki layiruha kanahaariha ekironga kiringa misana bwe yavaawo bo ne bateekamu akalo ne batakoma okwo ne baleeta ne katunkuma yabbe yabatumye mu ddiini babima ne bamugamba obyagala ababuulira ddiini soma Qur'an soma ahadi bamugamba ogyagala n'amadagambo go ogaagala mu ddiini ogenda otunulamu eddiini yonna nga tegaliimu naye nga bo bamugamba ogaagala ddiini ne balanga ne ku zirediyo ne ku mativi ngaera bayita abasiraamu bonna okujja okubaawo ku ebyo Allah byatalagira subhanahu wa ta'ala idhan y'ensonga eyo ennene lwaki sheikh aleesa omulyango guno waali ebuuzizza twogera ku birungi bya busiraamu atubuulire akola obusiraamu afuna kino lwaki ataaleese bida akakwate kali awo nti abazuula mu ddiini bagenda tuuka mu maaso ga Allah bateeke mu muliro bagenda tuuka mu maaso ga Allah bakube ebirimu byabwe ebirimu byabwe abibakube naggwe boyinza okuyira oyo emmere gw'otagitumye omutumye emmere endala obusungu n'ogimukola ki kati naye Allah ayina obusungu kubazuula mu ddiini yababuulira eddiini nga mwagyagala fa abawu illa albida bo ne bagaana ne bagyongeramu ne bakola ebyabwe ng'obabuuza obujulizi buliwa ne batandika nabo bbuuza bibuuzo nebatandika buuza ebuza kati kiina buzibu ki ngoyo gwo ayinza okukuleetereyo emmere gy'otamutumye n'akubuuza yoti mmere abagira sibandi nam nabo banti neffe twakutumye emmere gyetukola ki kitwagala gyoba oleeta Allah yatutuma eddiini gy'ayagala n'agisomesa nabbi n'agitulaga yeddiini gyetuba tukola tuleme kaayana era abaleeta obuzibu mu umma nga bwensiiba nkikkaatiriza be bantu abazuula mu ddiini be baleese okwevumaavuma okusika omuguwa kuba kati omuntu aba yakutumye omuceere n'oguleeta n'ennyama gye yakutumye munagyawo kaayana munaakaayana naye bw'aba yakutumye omuceere ate gwe n'omuleetera akawunga bagenda kubalaba muli mukaayana ate kashiya osendo gyazisasula mugenda kudda mukukola ki naye ng'obuzibu buvudde ku ggwe kati bannabbi tabe baviiriddeko obuzibu mu ummeeno be baleese okweyizaayiza be balemeza okukaayana mu ummeeno kubanga mulimu abantu nga bo bali ku ekyo nabbi waabwe kye yabakola ki kye yabasomesa nga yeddiini gye baagala kati nga buli bwona akibajjako tibagenda kukkiriza bw'ogenda okuba ng'oleese ennyombo enkaayana be baleese obuzibu mu ummeeno wadde bw'obasanga nga boogera bakulaga nti bo basajja battu babavuma bakola bwe bati abavubuka tebalina mpisa n'ebirala bye boogera naye ng'obuzibu buva ku bo abazanyira mu ddiini be baleeta obuzibu bwe banaalemera ku ekyo nabbi kye yaliko umme egenda kukola ki kute togenda kubeerawo nkaayana tewagenda kubeerawo nkaayana nabagamba kati senga tubeera wano imaamu najja n'atugamba mweteeketeeke bannaaye enkya tusaala ejjuma olwokutaano luyinza otukaluubirizaamu engeri gye tuba tuyingira wiikendi entambula enkya ate abantu bonna babeerawo mu Kampala tusaala ejjuma enkya era mukwate obudde tujja kutandika ku mukaaga kitundu enkya ku lwokubiri abasiraamu bagenda kukkiriza batambule bulungi ne imaamu oyo ani aba aleese obuzibu ku muzikiti kuba abasiraamu bamanyi ejjuma ebeera lakumeka kati abamanyi enkola ya nabbi togenda kubasaza jjuma lwakubiri gwe ono imaamu ono owejjuma eyo olwokubiri yagenda okuba nga aleese obuzibu ku muki kumzi nenkaayana abantu batandika okugira ona badde wali bagire ate kuba abajje ku ekyo nabbi waabwe kyeyakola ki kyeyabasomesa alaihi salaatu wassalaamu kati abakola ebintu ebitali mu ddiini bebaviiriddeko obuzibu mu umma bebaleese obuzibu attahdhiri min albida okufeewaza okuzuula mu ddiini ithan ekyokubanga kyatteeka omuntu yenna okuba nti yeesamba okuzuula mu ddiini ya allah tabaraka wa taala bali kyekiraamo kya nabbi bwe yali agenda okufa olwobi bwa bida bwe yali agenda okufa mu kaseera ng'omuntu agenda okufa era tujallaba mu hadithi ya irbadu nga tugisoma mpolampola omuntu abeerako n'ebigambo byayogera ebisigale nnyo eby'abantu ng'olusi teibadde nnyo bya bulijjo era n'abaana batera okwogera ne bagamba taata waffe bwe yali afa taata waffe mu kaseera nze naliwo ng'agenda okufa yatugamba bw'ati ekintu ekyo abaana tebatera kyerabira oba oluusi mukadde waabwe oba omuntu waabwe batera nnyo okukyogera taata waffe bwe yali akola ki taata waffe bwe yali agenda okufa nzijjukira yatuyita taata waffe yatugamba bw'ati kakati mu umma eno tukimanye taata waffe kubanga nabbi abeera nga taata nga allah bwe yatulaga mu quran bwe yali agenda okufa ekigambo kyeyasibiire ennyo umma bwetazuula mu ddiini tujja kukisoma bulungi mu hadithi ya irbas ibuni saariya olw'obubi bwa bida bwe yali anaatera offa ng'ali mu kaseera ko akasembayo kyeyeraliikirira ennyo eri abaana be baayagala ennyo eri umma ye gyayagala ennyo kwe kujeewaza bannaayo obutazuulanga mu ddiini mubeere mu ddiini eno naye temugezanga ne muzuula nabbi wa umma eno bwe yali ng'agenda okufa yakiirira nnyo umma ye ng'omuzadde bw'atunuulira oluusi abaana be bannaye baana bange bwe mbanvudde mu nsi ogwo aba alina buli omukwano ng'ayagala abaana be tayagala baana be babeere mu mbeera ki nabbi obutagala umma ye bambi ezikirire kubanga bannabbi da bagenda bagoba naye ku lunaku lw'enkomerero nabbi agenda kuba anywesa ku bantu ku mazzi ku luzzi lwe luli wajje bannaburuda bannamawuledi ayagala okuba bamugambe innaka la tadiri ma ahdathu baada tomanyi abo bye baakola ng'ovuddewo abo agenda kugamba suhan suhan budan mugende walawala mweyongereyo kakati olw'embeera eyo nabbi nga tannafa mubimu ku biraamo bye binene bye yasembyayo kutwewaza n'omukwano omulungi tetuzuula mu ddiini ogenda ku tekigenda kukoma kuba nti tebakuwa mpeera ate bagenda kukubonereza olinayo n'ebibonerezo senga kale bannabida kibadde kigenda kukoma kuba nti abaagenze mu mawuledi mu maddagambogo tebagenda bawa mpeera senga kwe bibadde bikoma naye tebikoma okwo waliyo n'ebibonerezo mutunulire ekabenje kabida tekikoma bukomi ku bantu bano esalawu yange ewedde mu ramazaani tugyetegekera ashhadu an la ilaha illallah tekikoma kuba nti tebafuna mpeera wabula bagenda kubonerezebwa balina ebibonerezo ku mbeera ezo kwabanga allah tabasonyiye nga tebenenyeza nga tebannava kuno kosi senga kibadde kikoma bukomi kuba nti tebafuna mpeera naye ate n'ebibonerezo kyova laba umaru yakaabanga muzimu ku zimula za aya eza suratu al ghashiya allah bwe yagamba tasula naaran hamiya هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة باقولان باتيك مواماني هاجنا ويبسو نغتكمي ومشيري كبردا كدوا يا ماما قومبي نبكا موانا يتموا ويومنا ليتا بيتك كردوا يا ماما واوي ناوايو كتشيغينا كموكو نغا yakola n'ateekamu tasula naara hamiya ng'agenda mu muliro gubumbujja okugenda omumwokya kati bida hambi tegenda kukoma bukomi kuba nti kale singa bibadde awo mutafunamu mpeera bidaa ze zaakoze ne bikomaawo naye nedda ate bagenda mumubonereza kyovola tugenda ngabanga nabbi uli khutba yali ayogerera mu bantu abaali abanywevu ku sunna kuba ekyo ekiseera kye yali ayogereramu twasomako wano wennyini engeri bidaa gyezajja zitandikamu ekyo ekiseera tekyalimu bidaa nga avaayo n'ajjayo omutwe kaba kamuguddeko abaaluguddemu n'ogeza ositula bidaa booti mujjukire ebyatuuka ku sabir ku biseera bya Umar waawo era asitula bwati ebyamu ne bamukuba omutwe gwonna ne guyiika omusaayi baafuna emiti egyo egyente ne bakuba kirwadde ne kivaamu Umar bw'amala okufa bamugamba ddayo mu bintu bye sajja abadde agira yafa n'abagamba ekyali mu mutwe muno Umar yakijjanjaba kyali mu mutwe Umar yakijjanjaba ekyo ekiseera nga bw'ojjayo bidaa omutwe bagujjanjaba naye mu ekyo ekiseera gwerabanga nabbi buli khutba ng'akomawo wa kullu bidaa ng'ali ng'atuumira ejje mu khutba lwaki olw'obubi bwazo eri omuntu ye ng'omu neri society kubanga tujja kiraba mu misomo gya bidaa tujja kiraba nti bidaa obubi bwayo tebukomako yagikoze yekka kyovola olusi bateroogaamu faaki n'abantu mubaleke la bwe tubaleka bidaa obubi bwayo tebukoma ku nnyiniyo bugenda kubuna ne umma yonna tujja biraba ebimu ku bubenje bwa bidaa nti tebukoma ku nnyiniyo bubuna ne society yonna eyinza otwalibwa yonna nemufuna emitawaana naye nga kyava ku muntu ogwo gwe mwatunuuliranga nemulabanga ebyokusaaga mmwe nemumuleka nemugawa bebamanyi bebamanyi mubaleke mufaaki n'abantu nemumalirizanga mwenna mufunye emitawaana mu umma kati nabbi buli khutuba okikola ekyo buli juma olwakabenje kaazo eri umma tugambye nti kyekiraamo kya nabbi ng'agenda ofa kwewaza umma eno kuzuula mu ddiini man amila amalan kibaita bidaa nabbi yennyini yakinyonnyolako mu hadithi ya Aisha entuufu n'agamba nti oyo yenna akola omulimu laisa alaihi amuruna nga teguliiko kiragiro kya nabbi nsomesa ya nabbi nga bwe tumubuuza nti aha kakati amawuledi tusomese nabbi yatugamba bwe zituuka amawuledi tukola tutya ebidaala babiteekawo ssaawa mmeka essaawa z'okugabula ziba mmeka tuleetereyo hadithi ne bwebanfu okusomese ku kaifiya ya mauledi ensomesa nabbiyo amauledi yagalungamya atya baani abalina okugakulemberamu n'ebirala oba tobirina muli muzuule kwe kusembera eri Allah ng'omugamba tukola kyetukola kitusembeza eri Allah naye nga Allah kyeyabiraalika tebirina kikolo kyonna mu ddiini ya Allah tabaraka wataala emugamba nti kirungi okufuna kyone kino bidaa mu ddiini ya Allah tabaraka wataala ekyo tekiriiko wadde nebwe kiba ekigendererwanga kirungi kuba olayinza okugamba nti akati kuliisa abantu kibi kusoma Qurani kibi la tetufudde wadde ekigendererwa kirungi nga bwe mumanyi hadithi ya Anas ibn Malik ku basajja abakyalako mu maka ga nabbi hadithi entuufu eri mu Bukhari Muslim n'ebitabo ebirala bakyalako mu maka ga nabbi ne baagala okulaba ku mbeera ye ne bababuulira esaala gyasaala ensiiba ewaka mu nyumba bakyala bannabbi ne balaba ne bagamba ono bwati akola bwati alabika ye Allah yamusonyiwa bo ne baagala bakole bayitewo omu ku bo n'agamba nti kati sijja kukola ki sijja kuddamu kwebaka nja kuba ekiro kyonna nsaala obulamu bwange bwonna omulala yena atuuka n'ogamba nti sijja na kuddamu kulya nnyama waliwo n'ekibinja ky'abantu abali awo babayita bannabatiyini bo tebalya middo bwe batyo kati kunanga doodo bagamba laate ebyokulya ennyo bye nyama ebyo byamujjana n'ensi banaye tetulina kusukka komo banaye n'ensi babeerawo ekibinja bwe kitu kati bano bo baali bagamba ddiini omulala n'atuuka okugamba sijja na kuwasa nabbi bwe yabiwulira ebyo abo niya zaabwe zaali mbyolooza abo niya zaabwe naganzi siri wasa nja kubeera ku kimu kutendeza Allah kusaala omulala nze kiro tewali kwebaka bannaaye abolooza niya zaabwe zaali mbi ng'eza abaana babeera mu mawuledi ne babusata kati okusoma Qurani kibi tekyagambye nti okusoma Qurani kibi tekyagambye nti okusoma Qurani kibi era abo baanukule ng'omumanyi oli bwe yanukula omusajja yali asaala eraaka ebbiri mu kiseera Allah watakkiriza sala yali akisaala oluvannyuma lw'enjuba nga amaze esubuhi enjuba tennavaayo najja n'amugaa ekyo si nkola ya nabbi ozudde mu ddiini sajja naanyigaawo ssebo nga bannabbi da bwe beekaza kubanga ebbanga lyonna bava dda nga beekaza kati Allah n'amonereza okusaala bwatyo bwe yamubuuza ng'abuuza sheekhe imaamu n'amugamba nedda tajja kubonereza abula ajja kubonereza yuazibuka ala mukhalafati sunna olw'okwawukana ku nkola y'omubaka kyekijja okukubonereza tebajja kujja kunakulankomero bayite abasaala mujje tubabonereze nedda bayita abaayawukana ku nsomesa yani kyebwatyo bwe yamwanukula ennyanukula ennungi kati n'abamawuledi tetugamba nti bajja bayita bannaye abaasoma ennyo qurani mawuledi mujje muyingire omuliro bannaye abaasaalira ennyo nabbi mujje la bagenda bayita mmwe abaayawukana ku nsomesa ya nabbi mujje weewo wabula teri agenti okusoma qurani kibi oba okusaalira nabbi ki kibi nedda idhan oline waba neniya nga agamba nungi tekifuula mulimu ogwo kuba mulungi okuba omulungi gulina okubeera ku nsomesa ya nabbi era ngaogukoze ku lwa allah tabaraka wa taala muhammad bun nasir al marwazi rahimahullah ayina ekitabo kyebaita assunna ayina athari gyeyaleete hadithi ntuufu ku abdullah ibini umar yagamba ebigawo bino besahabi owekitibwa abdullah ibini umar yagamba kullu bid'a dalala buli kuzuula mu ddiini bubeera bubuze wa in ra'aha annaasu hasana abantu bonna bwe bakiraba nti kirungi bo nga bba abantu ng'era bwe batuula bayinza n'okukubuuza kati bubiki tukoze kibi kyawe okutendereza nabbi okuliisa ku bantu okwogera la ilaha illallah kati twogedde eyo music bwe bagenda okuziika bagenda baziyimba ne bakulemberwamu sheekhe waabwe la ilaha illallah bwobabuuza la ilaha illallah mbi era ne basanga n'atajyogera ne bamujerega ne bagamba abo siba la ilaha illallah akono naku kabenge ka bida kubako kuba kaafuwaza kwabwoga nti abo siba la ilaha illallah baba kafiri baba tebalina la ilaha illallah ngera bwe bagamba nti abomanyi bo siba mutume abo siba nabbi bo bwaba siba nabbi tebakkiriza nabbi baba kafiri obamaze obba kaafuwaza obasanga nanjogera bo bazitwala bwe bati akukabenje ka bida otuuka n'okola amazambi amanene naye nga gwe oluusi togalaba olaba ng'ebyokuzanya ekyo oba omaze okukaafuwaza baganda bo abasiraamu oba omaze okubakaafuwaza bwobagaa nti siba la ilaha illallah kireza siba siraamu siba mubaka bo siba nabbi bwaba siba nabbi tebakkiriza nabbi baba tebalina kyebali mu ddiini siba siraamu tujja bulaba obwo bubenje bwokuzuula mu ddiini idhan eno abdullah ibini umar yagamba buli bid'a yonna bubuze abantu kwonde bwe bagirabangaba ne batuulamu ne kati buzibu ki obulimu muleke nno nammwe mubeere manye ebintu bino byetaagamu kko n'okulowooza babwe mumanyi twafunyewo n'ekibinja etwagenda otambula ekibinja ekyali kigudde wano mu ggwanga ekyaba common sense mabegakaawo twafuna ekibinja kyaba think tank betaagawo obusin kati twafunyewo ba common sense bamubuuzaawo nabbiye taga ebintu ebimu byetaagamu common sense kati ne webuuza common sense tukozese wani kuba buli omu alina common sense we onaalaba kino onaalaba kino la ddiini si common sense wa buli omu ddiini ittabiu kukola ki kugoberera ittabiu so si gundi alaba bwati gundi yasoma nnyo ono ye waamaanyi la fenna tulina kuddayo ku ekyo nabbi kyeyakola ki kyeyaliko alaihi salaatu والسلام اذا نبات وكبانغا بوبالا باتشينا بزيبو تشيشي فولا الديني شوفولا بابا مقولو النبي بولي خطبة يجيانغا غاكا تليزا بولي خطبة نعلا قوبو بوا بدا تجيتان لكراو ونبو بدبو جنز ان شاء الله وحديثي شيخ جيتان لكنا يو ejja kujja wano hadithi ya irbad ibn saria nene ebyokuyiga muyo insha allahu tabaraka wa taala mu darusi yaffeddako oluvannyuma nga bwe mbagambye tujja kugaziwamu misomo ejja bid'a insha allahu tabaraka wa taala nga kibuuzo tekinnajja nyangera bajjukize ennaku z'omwezi nga 19 2021 omwezi guno yeddarusi yenzikiriza ebyenda okubeera e Masaka biizini subhanahu wa taala wallahu tabaraka wa taala alam. Naam, alaikum salaam wa rahmatullah. abana bato barakallahu fikum. Nyongera okujukizanga kinadda mu kibuzo kino nti ekigambo ekituufu ku ngendo safari ku mukyala naddala nga okujjako waba akuliridde emyaka era ddala abakyala abaana abawala abakyali abato ekigambo ekituufu nti alina okutambula ne mahram n'agenda mu lugendo era n'abakyala bangi bakitubuuzizaawo WhatsApp ebibuuzo tukoze tutya ekituufu bwabanga abuliddwa mahram baganda baffe bano bakola omulimu mulungi ab'emitimbagano emisomo agifunire ku mitimbagano kyekigambo ekituufu ku baana abawala ebibuuzo babisindise bangi naye insha allah kanjogere okwanukula kuno kujja kubatuukako ku nsonga eno n'ebirala ebimu byebadde sinayanukula oluusi WhatsApp ebibuuzo biba bingi ekigambo ky'omukyala afube okulaba nti afuna mahram afune brother we mukyala bawe afune mutabani we waba mukulu tafuna mahram kaana kakato kagenda asitulayo ezaga ti omwana wange omulenzi mwaka gumu ebiri mahram nedda omwana we alina okuba nga akuze omwana we omulenzi asobola okukola ngaani mahram bwabanga tafuna sister we nagaa mukyala nti mahram nedda bivinila bwabanga alina omwana gwe yagaba yani bamuyitani kati bwabanga gwe olina nazaala osobola okutambula naye abeera maama we otambula naye bulungi nga tekina buzibu n'omukwata ne mu ngalo maama wa mukyala we oyo ye otambula naye mu lugenda bamaama wo bwe batyabo bamahaanime tekina buzibu naye bwe kiba nga talina ekigambo ekituufu asooka atetenkanye waliwo ne baganda ffe abasobola okuyambako bwabanga abadde alina buraza wye talina busobozi muyambeko batambule babiri aleme kutambula omu mukyala oba oluusi mubeeramu embeera ezo ezitali nnungi abantu bagenda mu ddalasa ate oluusi ne badda ebbali eno n'eno talina gwe yazze naye kati embeera ezo ziziyiza nga bwolaba nti tukiraba ne mufijja ne muwumula tukiraba era kyovola tongero kyogerako nti abantu balina gye bakukuteeyo mu biduuka omukyala omwana omuwala yazze talina mahramu ogenda olabe mu biduuka gye bagiraagira agenda ogiramu ati oluusi amahala agamu agamuweerako bakyalina eri mukukaaba namuwaka agamu n'agamuweera eno buntuntu obubeerawo awo ogenda okulyalya tiyagenda luli muhijja sheeke gundi nno yamuwooye buntuntu bwe butyo kati byetaaga okukuuma eki okukuuma eddiini kikulu kati abantu abava mu ngendo ezeewala abakyala ekintu kya mahramu mukitunuulire insha allahu tabaraka wa taala obwe kito n'abali ku nsonga y'entambula Sheikh Abdallah, Sheikh Abdul Karim, abali ku nsonga y'entambula taxi, nsonga eyo mugitunuulire ku baana ab'obuwala abo, baana batambula emyaka 15 abawala webatadde nawo mu motoka, ala balina okutambula n'abantu baabo. Bizini subhanahu wa ta'ala, tuleme kwonoona ate ibada. Wallahu ta'ala a'lamu. Ekibuuzo ky'obuuzizza kibadde. Abaana abato ebigambo bingi byamanyi bye baleeta naye ekigambo ekisingako abamanyi kye baleeta kyekyokuba nti bajjagezesebwa kyekigambo ne Imamu Ibn Al-Qayyim kyendaba kyagenda nakyo n'abantu abatategeera olwo omuntu okuva bwe yazaalibwa nga zonto bwe balituukaawo balikosewa batya waliwo omuntu nga tamanyi tategeera teziriiko oba oli afudde mwana muto bwekuba ku nsi omwana omuto n'afa amateeka ge tumukolako ng'ag'obusiraamu era aziikwa mu limbo y'abasiraamu tumunaaza tumusaalira n'ebirala bwewaba nga kiba ki bazadde be si basiraamu kibapita era abo bebamukolako tetumugjaayo naye ku lunaku lw'enkomera era okulamula kwabwe kuli eri allah amanyi abasinga bagaki ekyo bajja bagetesa bagambe mugende mu muliro mulimu abajja okugaana bagende dda kati ffe kiki ekitubonerezesa twaffe tetunazza awo webajja obonereza olaba bajjajeema mu kaseera ako manyi bagamba olwo ku nsi kitegeeza ate baali badde bajeemu nnyo mu kaseera ako akazibu olaba balijeema ne beekusa ate olwo kitegeeza ku nsi tebaali badde baki naye byonna allah talina gwalyaza amaanyi ekyo tukimanye wala yazulimu rabbuka ahada allah talina gwalyaza amaanyi alibagwanidde okuba mu muliro aligugenda owomujjana era allah jjamuwaki ekyo kisigalawo nti allah talina gwalikola ki gwali lyaza amaanya bal allah alina ne bagenda okuwa abasonyiwe abongere na bwongesi subhanahu wa ta'ala ne allah talina gwali lyaza amaanya era talina babonereza ngaobubaka tebubatuuseeko, mulimu n'abantu ngaobubaka tebubatuuseeko, tebawulidde ku busiraamu, abo nabo basobola oyingira mu mbeera eyo. Ye Allah tajja babonereza bubonereza. Akyobulaba ekyokuba nti Allah akuwadde ekyengera ky'obusiraamu kyebaze, kuba ekyo ekigezo oyinza n'obutakiyitako. Naye bw'ova ku nsi ng'ogenze na busiraamu oba kusiwa ddiini, nti Allah agenda kuwa ebirungi. Wallahu ta'ala alamu. Naam. Olisenga afa nga tabadde munabbida, banabbida ne bamukolera edduwa, bo ne bakola bye bakozaawo, ng'abadde abivumirira embeera yonna. Embeera ennungi esooka, bw'omanyi ki famire zaffe zijjuddemu banabbida, tugezeeko okulaamaye n'okubabuulira oluusi nti bannaaye baleme kuddaawo kaayana nga tufudde. Tubabuulirirewo nti ffe temutwaleyo ku bijja ki, mutuziike we baziika abasiraamu limbo, bwe mafudde ebintu nti byemukola ebyo dduwa, la ilaha illallah kimuziteekako okufa kwange, tubibabuulire nga tukyali baki balamu, batutegeere nti ye oyo wabafudde, baleme kuleeta nkaayana ezo, tukaayanya osikamuguwa, bategeere nti afe bwe tuba tufudde bino tebabitukola ki, ekyo beera kiriya gye bali omugayima ozeeyo. Ee ffe tuli bwe tuki, bwe tuba tufudde nabbi waffe yatusomesa bwati, mu mbeera nnungi tubakole ki, tubabuulire. Naye bw'obaggwa wababuulira bo ne bakola bye bakoze, tovunaanwa insha Allah, kiri gye bali, emisango banaba bagyetisse, bw'obaggwe nga watuukiriza ki, ekyo kiringa n'omuntu okubonerezebwa mu kabuli olw'ebiwoobe. Eyo hadithi ey'ebiwoobe ebakuba nti omuntu oyo abonerezebwa, amanyi bagamba ku oyo eyabisiima okuba nti webikolebwa, nga badde akira abantu bakikola, era naye n'amanyaana baana bange bebana bebanakabira nga afudde, abamu bayinza n'okupangisa nagawe manga afudde mupangisa ekibiina bwekiti kyekinkolako. Kati naga waliwo n'ebibiina nga bimanyiddwa bapangisa, nga mulimu n'abakaabi basobola okupangisa omukolo gw'okufiirwako obubwati tekuwubaaza, bateekako abakaaba. Kati abo baba nga omuntu yabisa ekyo nga bwatyo, oyo ye afuna omusango. Ne waba tiyabyagala ne bidaa teyazaagala, bo ne bazikola, emisango giri gye bali, kuba ye yagezaako okubalaga era ebbanga lye lyonna abadde abalaga obulungamu. Wallahu alam. Naam. Aleikum salaam wa rahmatullah. Omushiriku nakulagirira nti kenda okozesa eddagala bw'oti ne bw'eriti, bw'aba akulagiridde eddagala nti wakati sere mukole bw'oti, insha Allah nga teriri mushiriki, tovudde mu busiraamu. Naye bwe tugenda kumwebuuzaako ku mbeera za shiriki, ekyo kikujja mu busiraamu. Naye n'ekirala bwe tukyegera nti mushiriki tetumukozesa kuba tetumwesiga, kuba nti tateeka mushiriki mu byatulagirira, bwe tutegeera nti mushiriki tetumweyambisa, tunoonyeyo ku basawo abalala abakugu abanyinza tulagirira eddagala, omusota guba gukulumye nsobola okukozesa eddagala lino, ne tutabakozesa kubanga naamu oluusi ayinza okubanga kyayogereze kitusuula mushiriki, naye tetubeesiga. Bwe babanga baagaana okutereeza enkolagana yaabwe ne Allah tetubeesiga, saawa yonna ayinza okukulagirira n'ayongeramu ebintu ebyonoona eddiini yo. Kati ekisinga abo abakiri ku kubeesamba, naye tetugenda beebuuzaako ebintu ebiri mushiriki ebiba bigenda tutonoona eddiini. Naye wayinza obbaawo ekiguddewo najja temumumanyi nnyo n'akulagirira, bw'oba omusota gukubojjeza kozesa akalagala bwe kati nga tebiri mushiriki, tekina kye kikosa ddiini yaffe. Neffe bwe tutegeera abo abakiriku tetugenda beebuuzaako insha Allah. Kisembeyo ekibuuzo kimu insha Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Mu mbeera y'okweteekerateekera Ramadan tarawe, ekyalisinza omuntu anoonya awantu wagenda okukola okusaalira nekuba oluusi kutambula mukko kyekyalisinze, ne sifalayo mutuufu otebenkera ng'omuntu akusaziza ali ku ddiini tagenda kuteeka mu katemba mudde mu tarawehi nga yakatemba. Naye bwe kiba nga kyekiriwo kyokka mu kitundu nga kituufu tewaliwo masikidi gy'olaba walala, osobola okusaalirawo insha Allah. Bwebanga bidaa si mukaffira, si bidaa ekafuwaza, ne bwe tuzuula nti bidaa gyebakola mukubi wa bitabo bwe batyo, olwo tetusaalira mabegawo. Naye banga bida oluusi gye bakola ye neyokuyimba mu talawiya nga tewali kyakkola, osobola okugoma mu mbeera eyo n'oyimirizaawo ki sala ngekikulembezwa kusoka nonya watu ona sali nango kozeki nebo tulabanga bida aje bakole kafu waza bikola bibakola bibano abagena ne munyimbe akute tusaina wamega wako na maka yajja naagamba mabalu akwamin yakuluna kaza wa kaza babadde ki ekibinja ky'abantu aboogera kino ne kino abatebeetaaga kwatuukiriza mannya era yonkola yali nkola ya nnabbi ebisasi biseera nti yonna yali ajjayo ki ne waliwo embeereza enjawulo nga bwe twakyogera nga yeetaaga omuntu obubuze bwe nga buki ne waliwo omuntu nga abadde bambitamanyi abo baali tebamanyi nga beetaaga kusomesa muntu omusanze alina bida ajakola olusi nga beetaaga kukola ki nga teyeetaaga kumukola ki kumujjayo nti gwe oliwo oti tumuleeta ku muzindaalo nedda waliwo abatakola ki yeetaagisa nga yeetaaga kusomesa nsonga eyo n'agitegera nga bwe baagitegera ne batakakanyala kati nabbi yavaayo n'abaga babadde ki aboogera kino ne kino lakini asuumu wa uftir n'abagaa nze nsiiba n'ensiibulukka sisiiba bbanga lyonna kuba omu yali yagenda kusiba obuwangaaziwe bwonna n'agamba wa anaamu wa usalli neebaka n'esaala si kiro kyonna nti ebbanga lyonna abeera akola ki n'agamba ekirawa atazawaju nisa n'abakyala mbawasa sallallahu alaihi wasallam n'alaga nti si kamogo okuba nti owasa era ate n'okinza ne allah tabaraka wa taala wallahu tabaraka wa taala alam naam shekh mu mubaruzandi ngawana mukulembeze mulimu abawaniriza nti olw'okwagala okufunayo ku kasente ne mu Qur'an oluusi nebagivunula enzivunula yaabwe enkola y'okuwaniriza abo n'okusuutasuuta mumanyi sunna yaabwe bw'oba olinawo olina omuyire enfuufu mu maaso abo sunna yeetaaga ozuukusa abantu olwaba abavubuka ennaku zino abawaniriza ennyo ku mikolo baagala ku busente egyo emikolo bwe mubaako ye sunna tugizuukuse bannaayo obeerawo oli mpolampola n'oyoola enfuufu ng'awaniriza kazina n'omuyira nabbi yatulagira abo abantu abo bakawaniriza abo basuuta n'awaniriza ayagalayo ku kasente temubawa ate abamu bakola nsobi babawabuuyo ate sente bwebamuwaana yene bwafuuwa n'ajjayo naabo sunna yakubayiira nfuufu abo gimuyiwa mu maaso n'atawaniriza okunoonya bulabulabu okwebake أسأل الله السلام وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.